andal ana weli faamo wala andal
ana ndarta
andal jogiiɗo andal
ana ndarta
ɓeydude andal.
Ngoonga jaati heɓe ngala andal ana kaani ndartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana ndarten andal, so en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cakkite lobbe laahara. Ndarten andal, andal ni jogi ndimaako. Ndarten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal manngal e dewtere mawnde windande Jvernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Bisimilla moɗon, gorko e debbo, suka e mawɗo ɗo tawaɗon leyɗe aduna, oɗon kettindi oɗo programme fuu. Oɗon ngoodi heɗaade faa jooni programme andiraaɗo jannde dewtere seniinde, iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteeɗo Jvernon Magi. Yottinoowo on jannde nde woni min giɗo mon iwde Transworld Radio konngol wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to faa walla on heɓude faamu e konngol am o, ana anditire Rodrigue Thié, kanko du omo jowta on faa sanne. Nden non mi hollitii on e ley janndeeji meeɗen keewɗi. So ni tawi oɗon kasindini e kassettiiji naa hey ko tawaaɗon oɗon yiɗi andande min fuu, andon oɗon mbaawi neldude min ɓataakiiji faa keɓen andondiren e ley majjum. Faa jooni eɗen ngondi e mbiiɗe suura jetti o, kaa miɗa yiɗi miccintinde on faa andon kuɗɗe yogaaje wooduɗe. En kuɗɗe woni kadule hooreejo yottinooɓe sadaka o, nayi muuɗum ana serti e kadule yogaaɓe ɓen, ɗum woni yimɓe heddiiɓe gollamɓe ley suudu dewal ɓe. Nden no kanje woni ko sertata hooreejo yottinooɓe sadaka o e yottinooɓe sadaka woɓɓe ɓen. Ɗum fuu ana woodi hollintinde en huunde wootere, ɗum woni annoora wooduɗo e Iisa Almasihu hooreejo yottinoowo sadakaaji mawɗo faa sottita en o. Sabu ana windi e ley majjum. Nden non mi jannginan on mbiiɗe suura joyi aaya sappo ɓataaki faade e romankooɓe o. Nden non anndi ko winda e o nokku. Nde ngonnoɗen en wañuɓe lamɗo nden, lamɗo rewriti e meɗen saabe mayde ɓiimum bajjo, saabe lamɗo rewriti e meɗen fuu en daɗiran tikkere muɗum saabe ngurdam Almasihu du. Wana ɗum tan, amma en ceyorto e lamɗo saabe Iisa Almasihu joomiraaɗo meɗen, saabe makko kemruɗen rewrintinde e lamɗo. Nden no anni ko winda e o nokku. Ɗum linjiila Yohanna suura sappo e nayi aaya sappo e jeenayi jokkiniri e kaaɗo haala. Miɗa wuuri onon du on nguuran. Nden no kaa haala ana woodi hollintinde en Iisa Almasihu, ɗum goonga mo tontaama e leggal bardugal, mo ɗali aduna kaande mo waɗaano ley birille toonde. Dewtere ana hollita nyande nyalande tataberende mo immitike e maide denno almasiu ana wuri fa abada non dusso en gondini e makko en nguran sabi kanko omo wodi bawde nadu mo jalike maide dum woni ko kanden famude e le gondinal meden en jahan yeso fa joni ka faddinden min dardan hettudo masinaaji o walla on hebude fam e anditore amende nadu ko wiete adresi amen
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi fillitit 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
den tiabo fa sanne denno en jahan yeso fa joni e jande deuter living kobende nokku o ana hollita bibbe haruna be ana ngona bange mudum kanyum en du dum ko sifoto ko woni kananke men maudo ittowo sadaka o bibbe mudum hewbe ornibe foccitare mudum ana filidum e lay majjum du mi waran jangunde on lay dewtere faade e ibranin koobe sura didi aya sappo anni ko winda e bangal majjum dewtere ana wiya lamdo tagi hunde fu ina tigidum ina hani moinira isa puddudo kisindam on e le torraj fa o watta yimbe hewbe le teddengal makko nenno o nokku ana wodi hollintinden lamdo tagiri hunde fu e dow inde isa almasiu nenno ko wodi gurdam ko anduden e ko yeten fu e isa almasiu woni ko tuugi eden kani warude denno e isa almasiu hono luttube majjube fa keben no mo bornira en fuccitare makonde horejo yottinobe sadaka o ana wodi du e lay kadule ornade de fawde kaaje dime do balaje mudum godude inde bibbe israila sappo e idom be fu e kaaje sappo e idi gonde do sayawel beccengel inde suudu baba fu ana windi e majje horejo yottinowo sadaka o kanyundo ana rondi leydi israilandi e do balawal mudum kanyum e ley bernde mudum fu balawal ko hollititta en woni sembe jomirado bernde kanyundu ana hollita kabaru jingu almasiu isa maudo njehen yeso fa joni ka ko yidumin andon woni e ley jingu almasiu isa deutere ana yia kado hala lamdo bami ana yida adunaru fa hokitiri en biya mun bajjo yalla gondindo e makko fu ana heba ngurdam keddotodam denno gido mida nodde ngara e isa almasiu keba ngurdam keddotodam wala fu to ngurdam keddotodam wawi ittede nadu hebirede so wana e gondinal e isa almasiu denno eden kani wakati fu hebude famu e dido gongaji keben yade yeso e gondinal meden denno sakiraabe worbe e rewbe fadde meden yaadi yeso mi dardan hettudo masingaajo walla en fa nanen jimi iwde en nowrawgo jallo e le jimol makko omo haltana en kabaru pudde hunde Tiabu norogo jallo ko tagado hebi fu chagite lobbe dum woni ko buri den chagite lobbe wala fu to heboto so wana e goddinal e Isa Almasiu sabi so aduna timmoy Almasiu Isa warata lamo hunde fu nondu so a goddinay e Almasiu Isa anda chagite lobbe ana tiidi nadu ana tiidanima denno eden kani famude dido gongaji sabi jawdi nadu ngari nadu dawla hey ko kebude e lei aduna meden fu waran timma ka hunde water tan wodani en dum woni so en gondini e Isa Almasihu en keban ngurdam kedotodam dan woni ko heddonto en nyande darangal den no sakiraabe worbe e rewbe dum woni ko yidumin goto fu tawe ana fama e le ngurdam mudum nyehen yeso fa joni mida yidi ngaren eno horejo ittowo sadakao foti hokkirede lorde mudumde e le majju mida yidi jangude aya sappo iude e dewtere meden lewin koobende denno anni ko wiya Musa ami nebam ngujandam o wuji sudundu kanyum e kulle gonde le mayrude fu nebam famo senadum e le majjum mi yidi janginde en biide bataaki faade e ibranin koobe o sura jenay iude e aya nogay e goho anni ko kanden famude e biide o do aya non o wicciri iijanna e hukumu on e gollitirde diina fu tawreta wi ko buri hewde fu ina lamnire sabe iijam si wana iijam rufa fu yaafede hakkeji wala nadu hebatako den no jonika yottinobe sadaka be fu ngujama nebam tagumansa mudum woni ruhu chenido be kebi sottitirede e labbinirede e iijam dun sabi e de mbay wiide ruhu ana wawi gollirde no weliridum e le do waku meden lamdo enen du so en gondini e Isa Almasihu ruhu makko o waran dowa en ka dum wawa hebaade nadu laataade so Almasihu Isa adake labbini en e luttiji meden dun linjila Yohanna sura nay aya nogay e nay wi lamdo yo ruhu rewobe mo beddu kana ndewiramo ruhu e gonga en gartan e biide ayaje dewtere lewin koobende mi jangan aya sappo e goho e sappo e didi mo wicci koyde jeddi dum woni Musa dow duppirde de mo wadi e mudum nebbam kanyum e gollirde mudum fu kanyum e fakare marjane de famo labbina dum mo yuppi nebam ngujam do hore Haruna famo labbina dum wujego nebam ana hollita kabaru no labal foti latirade Haruna wujaka nebam tan kamo wichama dan nebam damu rufike e hore makko jippi do ware Haruna dan yuppi e kadule makko denno ruhu chenido ana sifo e nebam dan yuppama e do Almasihu ne lamru mudum de ana sife fa labi e lei linjila Yohanna sura tati aya chapande tati e naito on mo lamdo neli ko lamdo hali hal tata sabi lamdo hokkimo ruhu mo wala do hadi homo woni ko hokka on ruhu dewtere wi Almasihu Isa woni ko hokka on ruhu denno so en gondini e makko so ruhu makko o wari hodi le ngurdam meden wajibi o settanto en kabaru Isa Almasihu sabi dum woni ko Almasihu tawa ana hala e le dewtere mudum denno tayko den nebam yuppadan do Haruna dan yuppama faddi iyam yuppede do ittobe sadakaji be itobe men sadaka maudo ko lutindiri e men hajaka ittenede sadaka junubumun dun ko yidi famminde en woni almasiu woda lutifu ka kanko mo cenido ko mo hasindin woni gondinen e makko keben yaafa muya luttiji meden fadde meden yaade yeso mi jangan lei pataki fa joni faade e ibranin koobe sura arano aya jene anni ko winda e lei o aya ada yidi ko wodi ada wanyi ko boni dun wadi de min lamdo mon jokkuda on chubi mamin mbuju mamin nebbam cheenidam fa urda bandirabe ma fu ndenno anni ko o nokku yidi faminde ko o aya mikin tinta en woni fa hande e bihangol dumido eden kani warnade sariya na du foccitare iude e isa almasiu dun wala fu no wawiri hebirade so wana en goddini e isa almasiu ndenno en jahan yeso fa joni en garan pamen no kadule ittobe sadakaji ben wadira e le majjum mi jangan aya sappo e tati Musa battini bibbe Haruna bedu o ornibe turkiji o habbanibe kumi nenno o wattanibe kufinaji hono no dumido o yaminiri Musa ni o aya ana wodi mikintinde en fa hande dun fu dun wadi e bihangol dumido ndonno eden kani bornade sariya nadu ko wiete foccitare iude e isa almasiu labbinirede ittobe sadaka be kanyum e haruna e ijam halamun waran hale do aya sappo e naydo mo battini ngari dun woni Musa ittetendi nenno Haruna e bibbe mun pawi juude munen do hore ngari ittetendi sadakandi nenno fadde meden yaade yeso min dardan hettudo masingaaji o walla en fa nanen ciredi seeda tiabo fa sanne ndenno en tawama eden hala hala ittegol sadaka dun woni kabaru ittegol sadaka ngarindi ngari ittandi sadaka ndi ana lonto jonkai ana hollita hono sadaka Nadu kirsamari itandi sadaka. Horejo itowo sadaka o. Bipe nayon haruna bedu. Anambavi vide o sadaka du. Kanyum en itana. Ndenno. Junubaji di. Totama e faugol mape. Jude mape do ngarindi. Lamto windiri ni e yonkiji mape. Nenno nati e berte mape honokope junubi ko. Feisope nati e golle lamto. Lamto ana yeyurabe. Be laupe nadupe chenibe. Gito hononon. So ona anditen wakati fu. Enen en lutobe. Ka hunde watere kanten andude. E Isa Almasiu tan. Mbauden hebude yafa muya. Lutiji meden. Wana e itugol sadaka dabaji keudi. Sabi, ijam daba. Wawa lapinde wonki ya adamanke. Nuhoni ko kanten anditinde wakati fu. Almasiu anavia. Onon nandupe hono rondi e ko teddipe. Ngare to am. Fami tota on. Foftere. Ndenno foftere ne teotetende. Nadu foftere wonki ne teotetende. E Isa Almasiu wawi hepade. Nuhoni ko kanta andude an gito hedito kam. Almasiu Isa fa hande. Ana domima. Mo wihi nadu mo holiti elei hala mako. Kanko woni lawol. Kanko woni ngurndam. Kanko woni gonga. Fai goto wawa yade. To lamto. So wana waru e Isa Almasiu. Sabi kanko tan wodi baude. Lapinde ya adamanke e lutiji mudum. De on lato neto keso. Sabi, tundi nadu hakeji meden di. E wonki meden woni ko happy. Nondu so wana anditen. Illa e adama kanyum e hawa. Luti nati e si bia adama fu. Gido so wana wara e Isa Almasiu. Sabi kanko wawi rontindema. E ko teddiko. Mohoka wonki ma. Foftere, de keba ngurnam kedototam e seyo. Yo lamto hoku en famude ito gwangaji e jokudetum. Ndenno wakati meten o regweke. Sabe majum, mi darnan jandende e o noku. Nyagunde amuoni, yo lamto hoku en famude halaji mudum kanyum e japandetum. E do alhorma Isa Almasiu. Amin.
Ko kettiido joni ko ye iwde e suudu radio Transworld radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio Transworld radio lam to hollu en wakati goddo kasen tawe e en nguri e en chelli chede chede cheyi koy am